Isaka 3 verse 1. Ndodana yami, ungakhohlwa umthetho wami, kepha inhliziyo yakho mayigcine imiyalo yami. Verse 2. Ngokuba iyakwenezela kuwe ubude bezinsuku neminyaka yokuphila nokuthula. Verse 3. Isihe neqiniso makungakushiyi kubophe entanyeni yakho ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho. Verse 4. Ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu nabantu. Verse 5. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda. Verse 6. Mazise yena ezindleni zakho zonke, uyakuqondisa imikhondo yakho. Verse 7. Ungabi ngohlaniphileyo emehlweni akho, mesabe uJehova, udede ebubini. Verse 8. Lokho kuyakuba impilo emzimbeni wakho, nokuhlungelelwa kwamathambo akho. Verse 9. Dumisa uJehova ngempahla yakho, nangolibo lwazo zonke izithelo zakho. Verse 10. Izinqolobane zakho zigcwale ngobuningi, nezikhamo zakho zichichime ngewayini elisha. Verse 11. Ndodana yami, ungadeleli ukulaya kukaJehova, ungakhathazeki ngokusola kwakhe. Verse 12. Ngokuba uJehova uyamlaya amthandayo, njengoyise indodana ayithandayo. Verse 13. Ubusisiwe umuntu othola ukuhlakanipha, nomuntu ozuza ingqondo. Verse 14. Ngokuba inzuzo yakho yinhle kunenzuzo yesiliva, nokutholakala kukho kunegolide. Verse 15. Kuyigugu kunamarubi, nakho konke ongakufisa akunakulinganiswa nakho. Verse 16. Ubude bezinsuku busesandleni sakho sokunene, nakwesokhohlo kukhona ingcebo nodumo. Verse 17. Izindlela zakho zizindlela zokumnandi, yonke imikhondo yakho ingukuthula. Verse 18. Kungumuthi wokuphila kwabakubambayo, nababambelela kukho babusisiwe. Verse 19. uJehova wasekela umhlaba ngokuhlakanipha, wamisa amazulu ngokuqonda. Verse 20. Ngokwazi kwakhe izintwa zaqhekezwa, namafu aconsa amazolo. Verse 21. Ndodana yami, lokho mawungasuki emehlweni akho, ugcine ukuhlakanipha namasu. Verse 22. Kube ngokuphila emphefumulweni wakho, nomusa entanyeni yakho. Verse 23. Khona uyakuhamba indlela yakho ngokulondeka, ungaqhuzuli unyawo lwakho. Verse 24. Lapho ulala phansi, awuyukwesaba lutho, nanxa usulale phansi ubuthongo bakho buyakuba mnandi. Verse 25. Ungethukwa luvalo oluzumayo nokuchithwa kwababi lapho kufika. Verse 26. Ngokuba uJehova uyakuba ithemba lakho, agcine unyawo lwakho ukuba lungabhajwa. Verse 27. Ungagodleli abaninikho okuhle, lapho kusemandleni esandla sakho ukukwenza. Verse 28. Ungasho kumakhelwane wakho ukuthi, hamba, ubuye, ngiyakunika kusasa lapho kukhona kuwe. Verse 29. Ungacebi okubi ngomakhelwane wakho, lapho ehlezi nawe elondekile. Verse 30. Ungaphikisani namuntu ngeze, uma engakonanga ngalutho. Verse 31. Ungabi namhawu ngomuntu oyisidlwangudlwangu, ungakhethi neyodwa izindlela zakhe. Verse 32. Ngokuba uphambeneyo isinengiso kuJehova, kepha abaqotho bayisifuba sakhe. Verse 33. isiqalekiso sikaJehova sisendlini yababi, kepha uyabusisa ikhaya labalungileyo. Verse 34. Izideleli uyazidelela, kepha abathobekileyo ubapha umusa. Verse 35. Abahlaniphileyo bayakudla ifa lodumo, kepha iziwula ziyakuphiwa ihlazo.